Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Mare noke go lewru avril jena yamde sokidru studio tamani miden tawa ile maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji di umar way galo gagne kante wonto o gitambe to tagal ko dum bortina ko yata tile nay laamu hakkulejo hebi jottinede les réseaux tumbutu kanye e tawde ni kenyan le majjube do laami be koli tiwid be ngada no be ngatta fu yela talkuru jam e de en dar jenga le leedindi tawe de wiide tiit Allahji mata ma leedi do golleji kanko laami do laamu hakkundeji to tumbutu to holliti wiide yoga golleji makko di fu ngara fewtu no nyongiti be kanu wirfitirade kanye no deena ko hani wartirde les régions bonan daji ngado ju wakkati fu le mayo geeti di projet kesse bangi kenyan do bomoko do o do projet le ele jago ana le hel ko ni faana mudu faabe kokka sukaabe jokkolbe hakkilaji lobbi tinno tala ko njarata wakkati fuddati leley walde de no dotta fema futne tiagal ko ne fusa leley di meden kenyan majere monde wadi do bomoko do yimbele temere temede njalti le hebe ko di tiwdi ministre o wirfito e anniyamo bami nyaloma hande lo di wonno no sembe kabaruji di min jogi nyol do betande di bismillah modon e hebaade tiagal ko do bortina tile nay ko laamu hakkunde jo hebi jinnede kenyan tawde ni kanye e tumbutu be koliti no dotta do Boubacar Ould Hammadi ni Hamoudou Ould Sidi Mohamed kany en lami dum wonon e do nokkule dide wattu jonobe kolitiwde be garanobe ngada be ngatta fur wattu jonobe jeyal honobe kany rentinirde bawde mabbe yela tal kuru jam e dede do niiba le leedi meden di mumini sendebu
ele ko sefiko horejo lamu hakkunere tumbutu holitiwde ko urata hunchande hore yo wirfagol nyongitibe gombe le leede kerondirde Boubacar Ould Hammadi holitiwde dum o hinnoto golleji tal kuru jam e de erendu le region o gouverneur Tumbutu holiti wide o mo faaba yimbele laamu hakkunereji joinaadi o holiti wide dum dum yoko hanti wada joni le golleji talkur jam e de erendu wakati joingol laamu hakkunereji rewbe koliti wide be belteke ko be ngattanaama hakkille le golleji di tiagal joingol horejo laamu hakkunere Tumbutu ko tawdeni ko dum joinaama nyalomaako o keyado horejo laamu ministre kumanido dewral e hagitere laamu e keyado dewruntinobe dum ana gonnoto jo ingol laamu hakkunereji Tumbutu e tawdeni bantinama ko e nay batte gubal sejia
waldine no dirta CIZ ande be koliti wiide fa hande do be gonno tan be goni tiagal ko laamu hakkundejo joddina tawdini kany e Tumbutu be koliti wiide himmeji mabbe kany yimbe lo gombe ton be dum huncenaka hore fa yottu yono gede de fo kany dakire no ko goto waldine no dirta CIZ ande wakkati jono be ngadi gidali be mbibe cakkoto golleji dino kany wadirde ton no kanko horejo fedde dum won no dirtende autorite intérimaire laamu hakkundejo to Tumbutu holiti wiido faami ko CIZ a hali nyaloma hande do o yo wada no watta fu yalla mo gollida e gede gonde ton de fu yalla kaldale kawrangal an tabe le leejindi kede kanko no dotte do Boubacar Ould Hammadi o ko mo sifi do hen do faccitango Mohamedou Samaseku
min dentan dawrudide e goto fuf yalla mi den kuncana hore imade amen de le ko jabbi min bammi non kaborde fewde e leejindi wakkat jun o ko min bonata fuf hunjande hore hinnade golleji talkur kawral latingal sababu min tawe do hande ana imade amen rifagul nyogitibe be hetugul denagu e mahugul kuji di nyongitibe be natata le dental tan mbawaten hunchande di hore kejabe laamuji hakkuneji di e kanye tumutum koobe be ngattani hakkilo gubal seji a wattu himmeji mabbe di wattu dum mabbe gonno e der checkpoint mabbe de denno mi bila wiide ana hani jati gubal seji a wanyibina yu ngalerintine e golleji di wakkat jun o min dawran no mo fuf tawate e le o do terrain e moto do min fuf min jidon min dental dun fuddude golleji di minen e gubal seji a e kanye pelle def
kanko ministre kuminido fa bibbe mali fu nara damal gotal jeltira damal gotal o wadi noddango fewde e yimbele laamibe laamuji hakkundeji goddi ton di o liti wiide be ngada imma darano jam e tejer hani wartide le nokko yalla deena gudan hebelli hen tawede wiide wakkati joni o tiida laaji maataama no kaldal e kawrangal han tabireedo fu ministre o holliti wiide be jeyal hono be kan hebnirdi do tiida laaji jogala kede kanko no docteur Mohamed El Mouktaro kanko ni o do ministre ko mo sifido hen do faccitaago Mohamedou Samaseku
le autorité intérimaire
min ndar la mu jakkundeji tumbutu e tawdoni di yu dawra no yawiri hewtugul jam e deejere kala ndeti allahji tayka ma ndar golleji talkuru aljendu en pian dabare no di kuncenta hore no haniri yu golleji kandi golleede sede sede min mila wide fayotade do gonden joni do e li dawral woni ko golleji di dawra min bay kuncenta hore kala ti allahji kambar dun yambere hande de hebi lawol ndulla wide tawdeni yu region keso non denno kala biido region keso wihi dun dawrugol kala kasindina sabi fay hunde wala tun wana gollirde lam wana dun nokkuji gollirde fufna kani hunchenede hore
donc pratiquement tout à faire
sakirab so labbi do bemal ame ande galo do bay nentirton mi jojju modon no noddi mi do dido numeroji di tawo mi do reponder kalon ko jiddon chapade je e joy chapade jitte nay sapo go sapo go chapade je e joy chapade jitte nay sapo did sapo didi Kenyan majere monde wadi do bomoko do be do yimbele be koliti mettima be cagal ko ministre o amuno anniaji so fusi fedde deb no data fema futo wonde leledi meden di de do majere be puddido nokko no data do bourse di travail be jehi fato horeji ministre be wonto cagal ko be jidde on ko be koliti wiide wattu jodo o ngal do jidal ngal nafi sanne kede kanko no data do bisi sangare o kanko ardino dido golleji ko mo sifi do heddo facci tango Muhammadu Samaseku
walati lamado jodi
fanda majere hande de wona goddum suwana kabaru figur bollo amen o warta e juude meden dum woni ko mi ngari hultinde premier ministre o sabi ana buri lewru hande ko leedi malindi jukka di itama tafun der kala kawrute figur bollo yalla kanko premier ministre o na dawra dum ministre sembe chaldi na ita anyamu aminon o mi biltigi sanne e ko haliko mi wa wiide jati o fuddino dawrude dum yeso amen sabi wakkat jun o mo wondi e yidude e gollude mawde de holliti wiide to horojo assembly o tunno o iwri be jewti do odo kabaru jati denna hono no bibini o fuddi dun yeso amen mi micintinan on imade amen de yo fugul ballo amen na wota e juude amen yo ministre o wota do aniyamu o bami non yalla mi den bawo hinnadi kabar ballo sabi dum woni ko FIFA wajum bini
parce que c'est ce que la FIFA dit
le collectif de projet keso bangi kenya do bomako do be no diridun lost dreams o do projet koni faana mudu faabe del hono be kan hokkirde sukabe jokkol be hakkilaji lobbi tinno dala ko jaarirta dati leeleji sona jahale bitidi leed ele jagom gonde le rumde afrique de ana gonno leedi do golleji donde be galmo sadaji di yo sudu ministre humninu hakkunde almagne leed ele godde rondi dun kede kanko no docteur sylvie nanchao kanko lami di do golleji ko mo sifi do hen do facci tango Muhammadu Samaseku
en 2007 le Mali faisait partie
le hitane 2016 de leedi malindi ana wonno der gubal lolirgal top 10 dental lede de yimbele mum buri hewde der europe buri fuf der leedi almagne fanda garangal am faami huntana hore projet gike mursande lolirdo lords dreams e kanye imadraji ked adnarundu lolirdi no mordif dum woni mi jida fe yimbele heddo hanka sen do jarendi man der mayo geji yila amen yo min dental bedande faamu suka be leedi mali be do fratiji dibe natta e mudun wattu mo be nangata law jare ndi e mayo geci di madun mabbe ngabata dukkul dugol leedi maroko mahi fahdebe yabrade ndi on dulla wiide tewuji kala njoli be der mayo geci di kumban do on tayki dun labi kewdi ka ko buri hewde andata ke hobbe non sabi yo bibe runde afrique be ngala talki te hobbe dun na keddo do njarendi o kasaraji di me njiyata nyande fu
des drames que nous vivons chaque jour
le collectif de le hawaluji leedi meden di ko yata ujinaji temede joy nyaako dun won le nokko di do nyaakoji be bi hitande fu ko hebe temudu dan ya fa e tonoji ujunere e temede joy njumri dido kabaruji dokam wakande gonno wadde kawtal mabbe do bomako do wattu jono ko ni fana dido golleji fabe dewto yalla hono yimbe lo gollobe kabaru jurmeje de kani hebirde nafa cagal mudu dubbe collectif be do yimbe lan jogi tidallaji mawdi sande gal do kawtal an hani wadde baddi do bomako do kede kanko no dirtet Amadou Dembele o kanko laami hono golleji kuminide kabaru dabaji le o do nokko ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
de difficulté
tirala jiro nguntun kadoji jiri wera gollende gobo do cadale der sifa jogola golleji di sab gollobe ana der tate leedi fuf be marton dirta kumpa ko goto andana goddo denno be bawata yirwude no haniri dum sambini hello fay e lumo golle mabbe o cadale ana dun e lefewnu gollo njumri sab ka gollirdi di be no torto di njarata e kasindire mabbe wakkat joni de tirallaaji kadoji jiri wera golle mabbe o na kewi fanda mum tewtata o yo dun kala gollobe kabar njumri be andondira jawta ngada tutindiral hakkilaji doti allahji dibi jogi yalla e bendanta huncande hore datti dabureji jirwinodi kabaru njumri e ko nande mun der leddi mali
la production de miel au mali et des produits de la ruche
Union européenne et royaume uni ngoni fabo tobe studio tamani
sikirabe jurni yedan jelo ne le region aji meden di en puddiran do mottidobe kolliti wi de kawtal fuddi ton jowi gal do kabaru challal nyaloma handen o dum woni ila alal bar jabbe non de non be kollitiri wiide gal do kawtal koni faana mudu fa jewto no kabaru challal hani yardi ton kanye e pecce gattede wakkati fu kabaru challal e ko yobete ton ko Mutan Bartan Fado Sigaso or Porose got a cassette bangiton alal bar that been on the old or Porose Fab Yoto Yan Honey Elwan Beton at Kani Yardle no Kulit e Futare Bonan Daji Fire to your Sam Bulwar Akafo de Modun. The quality we do sa Avi Honey Elwan Johob Akun Zebua, a Sikaso Kanyan Johob Akun Hera Makono, a Kuribe Wakati Fulamo, Kotan Gobeton and Tori Nuyen, Sanda Nanga Kali Siji, a Judy Moduyen. Mutan Bartan Fado Gao or what to Jono Huono Waltemat Nebu. Conseil communal wonde to gawoto walde sukabe jokolbe debbe kebbe nokku mabbe kesso nyaloma hande do honnita wiide o do nokku do won leedi peyi bande kanyi rondi kalmo saaji mudu kanko lamir do won de do feddo wodi no dangu feddo e balle balloji to be tinno ballirabe kaaki fayotto CCJ e foti ngay do be kanyi jorade kanyi ordinateur nayi secrétaire do kante nyaloma de kabaruji meede di mi jotto sane hedaade hejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yowtere meede de ana wodi wassalam